sina batimba ya kazi mepotea mazima ama kibaba changu ndo kimepwa ya upepo mepepea mazima nilikutekea au kudonkea sewezi mapenzi ya kushare nilikupenda sana ilo kuplay fair nikipiga simu kupokei hata majibu ya rejei na hata ukijibu nikejeli nahisi kama nishafeli nikikutexti unahisi na kugasgas nengi online na view status hey yeah.
Gas, gas, then get on lightning. Never use that test. Hey, yeah.